ngithanda wena wawungithanda kakhulu we wawungitrusta wena wawungandithanda buze wena wawungithanda nyani ndakhuphula inhliziyo ndakhuphisa imilo wasikhuphisa ililo ndaphinda ndakhula inhliziyo wathi enough wasithatha zonke zakho wajonga le wasithatha nezibe sithi zizamo najonga le ngoku ananto ananto ndiyahlupheka ndiyahluleka but indoda iyaqina yanyamezela ngoku ihlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ngumlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam wawungumlandeli wam mlandeli wam Ixeshaqithile no makhulu babantu bafile wawuzithanda ijokes zam usithi zikhlekisa kamnandi unibiza udali anikalibali ngoku ingathi libali ingathi libali ndiyahlupheka ndiyahluleka but indoda iyaqina yanyamezela ngoku ihlupheka ihluleka wawundithanda undibiza amagama wawundithanda undibiza amagama ungumlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam mlandeli wam wawungumlandeli wam mlandeli wam wawundibiza amagama Landeliwa Ndifuna ukuxelela ubana zokhula nikhuleke Ikhule nikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula nikhululeke Zokhula nikhuleke Khule nikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula nikhululeke Zokhula nikhuleke Ikhule nikhuleke Ndiyafunga zodlula ndiyafunga zodlula zokhula nikhululeke Mlandeliwa
More music at imenati.com.